kaida mwana wange saba katonda albamu yene jogendo kukulao mkama ujiteki kumu wangu na umukisa abantu bagale message jirimu bakuwagire ekorere mkama imuvezi uo yatandi kwa mulimu wa mulonji mugwe ama vizenga mulonji awe kunesa ni mwana wangu yukusavira kama kori likuwaza
amakola lyeddagala emirandira yessala Uganda n'eddagala lyayo okwemanya kikulu nti tuva mu bwakabaka bunyuvu tuli ku butaka obutukuvu n'olwekyo endagaano y'obwasseruganda teyali mu busuulu enkulaakulana erimu ettima tebula Uganda etuuse n'okulema atali mulema eddagala n'ekikolo kwetemera kkubo teweerabira oli mwoyo ogutabikirwa mu bibbo Uganda n'eddagala lyayo ffe mukisa ffe abeggulira Tonda yatonda buli omu munsi ng'alinamu okumanya era buli omu musomesa eri munne Tonda yatonda buli omu munsi ng'alinamu okumanya era buli omu musomesa eri munne Kamise tonda, wanga yegwe wapanga tonda, wanga yegwe watonda, yegwe watonda, tonda, wanga yegwe wapanga. The introduction, Uganda n'eddagala lyayo, ladies and gentlemen. Yeah. Ow, ow, ow. Yeah. You gotta stand up 256 for good in my country, y'all.